andal
he andal ana weli faamo wala andal ana darta andal
jogi do andal
ana darta teedude andal ngonga jaati hebe ngala andal ana kaani dartude andal sabi mo wala andal wala bi adna mo wala andal yo bumbe adna kana ndarten andal se ndarti andal fu en keba barke meden adna cekite lobbe laakhara ndarten andal andal ni jogi ndimaako ndarten andal andude andal kany waawi andude simudum andude andal kany waawi hemde adna heba laakhara den no ngaldo andal kettino don keda don na baamon hono ko kaalo o warata yuttinde onko e sabbi e ngaldo andal mangal e dewtere mawnde vindande Jiverno Magi pilotodo yo Abdurrahman Sangare kanyum warta yuttinande ngaldo andal yalla hokke barke andude ngaldo andal
mi jowti gorko e debbo suka e mawdo do hettudon e leede aduna e hedade min fu odo ngodi hedade fa hande program andirado jande dewtere senine iwde e modibbo mo jom andal wiyetedo Jivernon Magi hettudo to masingaji to fa walla on hedade kongol am ana anditire Alexi Ibo o mo jota on kanko du fa sanne denno so won fu ko kajindindon e bangal ndedo jande odo mbawi windande min batakiji modo fa keben andundiren so odon kasindini e kasettiji du midan waawi fa baade on no kebiron den no fa hande e den godi jangude ley mbiide sura sappo e tati den no en garan hande e ley ayaji sappo e goho e sappo e didi o do tawaden e den sagtiro e ley jande meden jabbinde nde israelan koobe dum woni fedde nde bami anniya nadu fihi dabari weddade Musa e kambe worbe didon tawabe ana yaha horowa leedi bende don lamdo haldi e Musa wihi dum ka hal nane ko lamdo holliti lamdo wihi Musa fa mande nde fedde salanto kam fa mande be salato gon inde kam fainde tawi mi wadi kaye fiji kewdi hakkunde mabbe nadu lei mabbe aya sappo e didi lamdo wi mi fihiram be masibaji kewdi mi halkabe ka an mi wadete lenyol mangul wodungul sembe fa buribe lamdo ana wodi wiide gaen annabi Musa mo halkan ibe Israila fu demo subod fa mo itta e mudum lenyol kesol nden mo yottinira dum aadi mo wadio so onon tawano batte Musa hodum wieton e ka hala e ley majjum mide yidi jangen mbide aya sappo e tati fa yottade aya sappo e jene annabi Musa jabi lamdo wihi misran koobe be ngaduda kulle mawde kaynide hakkunde munen so njaltinda odo jamaabe so andi dum be mbiyan yimbe leedindi sabu goto fu e mabbe ana andino an lamdo ada wodino hakkunde ma ada banga hakkunde mabbe e ley lurde ada wodi dowde be e yaadu mabbe nyaloma e jemma fu aya sappo e joyi nden so a halki odo jama leyde nanude halama ana hale be wiyan lamdo wodano bawde dowde odo jama ley leydi ndibami aadi hokkude dum endi dum sabi nadu dum wadi somo halkibe ley jerende aya sappo e jeddi nden no jonika lamdo ko yudumin woni kollita e bawde maada fu no wiwurda ni lamdo yo a yurminido kewdo mojjer ada yafo hakkeji yimbe salantobe ma ka a jogirta ko luttodu hono mo wadali fay hunde nondu ada saro hakkeji abiraabe e dow bibbe faa e leñ tatabo e nayabo yaafa hakkeji odo jama faa haura e manga ko moƴƴere maada hono non jaafirida be illa misira faa e o nokkuni den no fadde meden yaade yeso mi tewtiran hettudo masinaaji o walla on hebude faamu e anditore amen naadu adresse amen
so ngidi famde de do dewtere binde amen atakiji neldom min e dey reydi Côte d'Ivoire numéroji amen anni 06 BP 2131 Abidjan 06 Côte d'Ivoire mi filitit 06 BP 2131 Abidjan 06 République de Côte d'Ivoire
ndenno nane ko Musa tawa ana nyaago lamdo joman yaafa hakkeji odo jama faa haura e manga ko moddere maada hono non jaafirida be illa misira faa e o nukkuni aya noge lamdo jaabi Musa wihidum mi yaafike hono non biiruda ni on lamdo beedi wi ka hala ka min mi lamdo ngurdo nondu anora min lamdo du hewan leydi ndi fu nenno no lamdo tawira e leyi yaltiningol mudum israelan kobe leydi misra fa nanna dum en do leydi ndi bami aadi hokkude be ndi nondu mo yottinirta aadi mo o bamani be o hisini be fu mo hibbinan naadu mo yottinan anniya makko o fu no mo fodiniri aduna o ni sabu wakkati ana wara leydi ndi fu hewan annora makko mida yidi denno jonika ngaren e ayaji famminande en kabaru no kite hewtiri yimbe tawabe ana salano lamdo be aya nogay e didi don lamdo wi tawabe ana yiha annora am kanyum e kaye fiji di ngadanno min leydi misira kanyum e lei jerende di be so itti kam koro hakke koyde sappo be e salanade kongol ambe be fu be yihata leydi ndi bamimin aadi hokkude abiraabe mombe salanibe kam be fu yihata on nokku nde woduno maccudo am Caleb ana tawirano hakkille goddo dum woni mo jokkino dati am fa hibbi min nananmo Lei leydi ndi mo horoyndi leñol makko dum marandi nden o nokku ana wodi famminde en bibbe israila tawabe ana ngurngurta be fu jukkugo sami e munen nondu fay goto mabbe natata leydi kananandi so wona Yosua Caleb lamdo tawama ana bama aadi nannude be leydi mabbe ndi nondu dum latike njehen yeso fa juuni ko lamdo tawa ana beyda e biide mudumde mo wihi kasen mayde modon wadan ley jerende de onon tawabe ana lime illa e duubi nogay fa yaade do so murmurti kambe aye chapan e tati on natata leydi ndi hunani min hokkude ondi so yawti Caleb biya Yefune e Yoshua biya Nuhum aya chapan e tati e guhu e bibbe mon be mbidon e bangal mudum sukabe amen ngiyan torrabe du min nannan dum en ley leydindi be andan leydindi salidon di ka ononka on uwete ley birille ley ladde cherendende sukabe mabbe e be woduno habanade kabaru jam mudum be lamdo ana wodi nabude dum en to leydi ndi huni hokkam be ndi aya chapan e tati e tati fa chapan e tati e joy lamdo wi israelan kobe sukabe modon yiltoto dubi debe ley jerende be rondoto torraji salagol modon biide am fa on fu halkodon dalon aduna Lei jerende aya chapan e tati e nai. No wat iron bal e debe. Oton hora lady ndi. Non no rondi toton jukungoji moton. Dupi debe. Hitande fu ana haura e nyalande watere. Nden on andan. Manda ko siotugol e am. Wodi. Nden no fadde men yaadi yeso. Ndartan hitut masingaji o. Walla en fa nanen jimi. Iwde en norawgo jallu. Tiabu fa sanne no rogu jallu ndenno elei ko jangunoden ko lamdo tawama ana wiya no be wadiri balde debe ibe kora leydi ndi non be rondirtirto jukungoji mabbe dubi debe non do hitande fu ana haura e nyalande wotere nden on andan manda ko sirtugol e am wodi dum woni ko lamdo holliti aya chapan e tati e joy lamdo beedi kasen wi min lamdo jomirado mi hali ni woni ko wadam min ngal dental bongal rentungal fa habo kam halkere naton lei mabbe lei nedo jerende be fu be dalan aya chapan e tati e jeego worbe be Musa Neli fa horowa so warti ngurngurti be ben worbe fu lamdo halkiri dum nyaw mawdo manda majjum woni lamdo tawama ana wara worbe sappo be sabu so odon micciti be sappo e didon wonno denno Yoshua kanyum e Caleb woni ko heddi hakkunde be nelabe aya chapande tati e jene Musa yottini ko wadi ko fu ibbe Israila don feddinde fu metta fa sanne aya debe be immi bete law be ngabbi hayre be bihi anni amen men ngabban nadu men jahan nokkudo lamdo yamirimin men jahato ka min lutti Musa wi ko sabi odon lutta kongol lamdo ngol dum hauranta on fe ta ngad e non ta ngabbe ton sabi lamdo wonda e modon denno ta ngad e non de ganyirabe modon jalo on e on nokku ibe ngodi hollintinde Musa Jonika ben jahan leydi Kanana ndi tawene lamdo ana wodi hadude be yaade e de mbayi wiide jonika ibe ngodi wadude muyde mabbe nondu kina anden bawde hebatako so dawtanagol e lamdo woda na du wadali aya debe e nay aya debe e nay wi be tilsini ngabugol mabbe do hayreto ka kesuwal aadingal kanyum e Musa jabali yadude e mabbe aya debe e joy nondu amale sitin koobe e kananin koobe tawanobe do hayrende konuji munen habi e mabbe de hawi be illa e nokku woldende fa yottade nokku wietedo horma anni dum woni ko latoto so en puddi wadude nadu holade hore meden dum almasiu isa wi on bawa wadde fay hunde kana so on lorirke kam nadu so on wakili e am dum gonga jati so almasiu isa wanda e meden wala fuku mbawden gollude ko hawrata e muyde lamdo jomirado de sabi kanko mo wari mo totti hore makko hono sadaka fa labina en e hakkeji meden nondu so en gondini e den golle o mo hokka en bawde e do kawtal meden e ruhu cenido gollude muyde makko nadu jokkude mbide makko de dum woni mbide dewtere senine denno en den en bawan ngaden muyde lamdo jomirado demo seyiro ngurnda meden denno ga hawrata e timode o sura dum woni e timode sura sappo e nayo denno jonika en jahan yeso fa hande e ley jande meden en garan e mbide sura sappo e joy fa joni iwde e ley dewtere yetende dewtere hisande e o nokku en keban fam no salanagol bibbe israila ta dinta duhaw nadu barke lamdode ka wana dun tan en pamandu salanagol bibbe israilan kobengol hadata ania lamdo latade nadu wadude den no fay goto meden dulla pamude ania yottinde hunde so gonga ana tiidi jati sakku fu hedande e kabaru dawtanade lamdo jomirado ayyo nondu enen gondinbe e almasiu isabe eden kani e le gondinal meden ko ngatten fu keben tajoral ko golleten ko ana hawra e muyde lamdo jomirado de so wadai non so gonga tidal ana wawi hewtude en ka ko kanden andude du e majjum woni muyde lamdo de ngadam so wana so tawi enen e kohe meden en salanike den muyde yottade e ley ngurna meden denno e ley majjum mida yidi keben fam e ley odo sura ana way hono bibbe israila be e ley yaadu mudumo nadu e ley jahangal munen ana way hono neddo lajow so gonga ndu yaadu e ley ladde jeyrende hakke duubi debedi filantaake en no wadiri dum woni kudde kewde wonton en kebata fam e kabar mudum ka ko kanden andude woni en dun yaadu so gonga ni ibbe israila tawama kasen ana lutta nadu ana salano mbide lamdode dum woni lamdo yamirino biya israilanke fu taade dum woni biya gora fu taade ka e on jaman nadu e on wakati be salike yottinde den mbide denno yaadu bibbe israila ley ladde jerende de eden kani hebude e mudum jande e ley majjum talibbo isa goto wietedo etien ana fillano en kabaru mudum denno mi waran jangande on mbide o nokku ley sura jeddi dewtere golle nelaaɓe suura muɗum debe e ɗiɗi. Ka fadde nden mi tewtiran hettuɗo masiŋaaji o walla en faa nanen cireeɗi seeɗa. Tiyaba fa sanne ndenno mi holliti on e ley ko jangannoɗen naadu ko wimin mi waran jangande on ko ana tawe suura jeɗɗi dewtere nelaaɓe aaya muɗum debe e ɗiɗi o. Nane ko dewtere holliti: lamɗo ɗuurtiiɓe yoppiriɓe rewde koode kam, hono no windira e dewtere annabaaɓe ni. Suudu Baaba Israyiila duuɓi capanɗe nayi ɗi ngaɗuɗon ley ladde jereende ɗi, on ngaɗani kam sadakaaji kirsamaaji na, on ngaɗaali, on doondiima hukkumu tooru moloko kañum e hoodere lamɗo mooɗon refan nate ɗe moƴƴinɗon faa cujidanon ɗum'en. Ɗum waɗi so miɗo eggina on faa naɓe ɗon caggal Baabiila. Eyyo, o nokku ana hollita en ko ɓiɓɓe Israyiila tawa ana golla nde tawaano ley ladde jereende nde. Ndenno ana wayi hono ɓe salanike lamɗo joomiraaɗo e ley ɗiin duuɓi debe fuu ɓe tawaama iɓe humano allaaji ɗi woodana. Ɗum woni jokkude toruuji. Ɗum fuu ana woodi famminde en so goonga ɓiɓɓe Israyiila tawaama ana salano lamɗo joomiraaɗo e ley on wakkati. Ndenno yiltaagol ɓiɓɓe Israyiila ley ladde jereende mi hollitii on ana woodi jannde mawnde. Ɗum dewtere wi'i eɗen ngahi hono eggooɓe naadu hoɓɓe e ley oɗo aduna. Ɗum goonga jaati o aduna wana kañum woni timmooɗe naadu kaddi yaadu meɗen. Ɗum saabi eɗen kaani wattande haqqille e ko ngolleten fuu taa tawe e ɗum laatano en towru. Sabu so neɗɗanke selaayi haɓɓaade e huunde faa ɗum tekkii e ley ɓernde muɗum, ɗum laatanto ɗum hono Allah. Taweene oɗo aduna en ngaraali faa keddoɗen e ley muɗum. Ndenno ɗum saabi eɗen kaani yeccitaade ƴeewen naadu tiggitoɗen ƴeewen dow kammuto keɓen faamude ko woni muyɗe lamɗo ɗe de jokken e majje. Yo lamɗo hokku en faamude ɗiɗo goongaaji de keɓen yaade yeeso e ley dewal meɗen lamɗo joomiraaɗo. Ndenno en ngaran jooni ka janngen mbiiɗe aaya sappo e joyi o. Miɗa yiɗi e ley majjum janngen aaya arano e aaya ɗiɗabo. Nane ko dewtere holliti: lamɗo joomiraaɗo haaldi e Muusa wihii ɗum, wihu ɓiɓɓe Israyiila mbiyaaɓe so on naati ley leydi ndi fodan min on di, so on hodi e ley mayri ngaddon cuudi modon ngaddon ni e ni. Nane ko aya tati o holliti, on yottinan sadakaaji modon duppondi e yite de yottinon anniya modon. Dum fu dum lato hono jonkay diidi na du fijo mango. Yetton lamdo jomirado yottinon dum sadakaaji modon. Denno e on nokku lamdo ana wodi haldudde e mabbe hono jonkay natugol mabbe ley leydindi yoni na du wadi tawene fa joni ibe ngoni ley ladde cerende. E on nokku lamdo ana wodi faminde sadaka kibudo waro wada o woni Isa Almasihu. Denno fay enen gondinbe hande so eden ngodi e ley yaadu meden ley dente kawren wakkati fu hunde wotere kanden famude yalla kodum woni e milo meden naadu kodum woni ko heewi miloji meden naadu hodum woni ko woni e anniya meden so en tawama e ley dente gondinangal dum woni yalla wakkati fu eden jokka muyde lamdona naadu so en kawri to dentalto on wakkati tan milantoden muyde lamdode ka so en yalti e ley to golleten naadu to nyahaten e ley nyalaade kedidede hono ngatten so gonga ko kan en famude woni wakkati fu eden kani tawede eden jokka muyde lamdo jomirado de so en tawama lumo so en tawama to golleten to tawaden fu eden kani tawede yo muyde lamdo woni ko jokketen sabu dum woni ko buri sembe e nafa e le ngurdam meden. Nenno sakiraabe warbe e rewbe wakkati meden o reggoyke fa sanne dum sabi mida yidi darne jandende e o nokku nyaagunde am woni yo lamdo hokku en faamude dido gongaaji de e ko ngatten fu tawe eden jokka muyde lamdo jomirado de faamo barkina en mo hokka en muyde meden sabu so en tawama eden jokka muyde lamdo fu sikke wala yalla muyde makko de latoto muyde meden yo lamdo wondu e modon hokka on jam e do alhorma Isa Almasihu. Amina.
Kettini ɗo joni ko yo iwde e suudu radio Transworld Radio anni anditode amen 06 DP 2131 Abidjan 06 e suudu radio Transworld Radio yo lamɗo hollu en wakkati goɗɗo no kasen tawe eɗen guuri eɗen celli ceɗe ceɗe ceyi koye am